Profesori Kamba, ndambashimiye iki kiganiro muduhaye. None urukiko rw'ikirenga rwo muri Espagne rwakuyeho manda zari zarashyiriweho abategetsi b'abasirikare b'u Rwanda. Mu mategeko ibyo bisobanura iki? Manda zavuyeho koko cyangwa harabo zikireba? Mbese mu magambo make mu rwego rw'amategeko biteye bite?
Urukiko rwambuye ububasha inkiko zo muri Espagne kuburanisha bimwe mu byaha bari abantu baregwaga genocide, bakarega ibyaha by'intambara, bakarega ibyaha byibasiye inyokomuntu, bakaregwa terorisme.
Iterabwoba.
Ariko noneho kubera ibyaha bindi babizanye kubera iriya principle ya universal jurisdiction.
Ni ukuvuga mbese ububasha bwo kuburanisha ibyo byaha mu rwego rusange, nta kuvuga ngo ni umuntu kanaka w'umwe Espanye wabikoze, mbese umuntu uwo ari we wese uturutse ku isi yarabikoze, niko byari bimeze mbere.
Si, noneho kubera ko bambuye inkiko kuburanisha imanza zishingiye kuri iriya principle, ni ukuvuga ngo biriye ibyaha byose bashobora kubiburanisha. Ariko umucamanza yabivuze kirema ko terorisme iterabwoba bashobora inkiko zacyafite ububasha bwo kuziburanisha. Bivuze ko noneho manda ziriya zashaka gufata bariya abantu ntabo zavuyeho, ahubwo icyaha cya terorisme bashobora kugifata, bashobora bakajyanwa bakakiburana mu nkiko zo muri Espagne ariko batarezwe ibyaha. Nicyo bivuze.
Ni ukuvuga se nimba manda zitavuyeho burundu kuri icyo cyaha cy'iterabwoba cyonyine gisigaye, none se ubwo ngubwo ni ukuvuga ko nanone bashobora gufatwa aho bajya hose?
Umucamanza yavuze ati aba bantu bashobora kuburanishwa terorisme igihe cyose bari ku butaka bwo muri Espagne cyangwa igihe cyose bagejejwe mbere y'ubucamanza bwo muri Espagne. Bivuze ko ejo bundi umucamanza umushinjacyaha azahindura akureho kuri manda, akureho ibiya byaha bindi batashobora kuburanisha, ariko agumane iki cyaha, noneho asabe ibindi bihugu abibwira ati aba bantu barega terorisme iwacu mubageje mbere y'urukiko kugira ngo baburanishwe iki cyaha cya terorisme. Ariko noneho kuri bariya abantu bose baregwaga, ntabariko bose baregwaga na terorisme, cumi n'umwe muri bariya abantu ntabo baregwaga terorisme, baregwaga biriya byaha gusa byavanyweho. Bivuze ko noneho hari abantu 29 baregwaga terorisme, abo bo nta kundi manda zabo igihe cyose bari kujyanwa muri Spain, kuburana icyaha cya terorisme zo ziracyahari ku cyaha cya terorisme. Ariko none wibuke mu rwego tekinike mu mategeko ibyaha by'intambara ntawo bitandukaniya na terorisme, uretse ko byuba byakozwe mu gihe cy'intambara. Ni ukuvuga ngo n'abari 11 umushyicyacyaha azagenda abahindurire aho yabaregaga ibyaha by'intambara abarege terorisme, kubera ko erema ukeneye mu byaha by'intambara ni kimwe na erema ukeneye kugira ngo ushinje umuntu icyaha cya terorisme. Noneho bitewe nanone ko umucamanza we yabivugiye ati ibi byaha byose baregwa bifite shingiro, ariko ibi byaha bitatu uko ari bitatu ntabwo ushobora kongera kubiburanisha kubera ko twabivanye mu bitabo by'amategeko byo muri Espagne. Bivuze ko ubuhamya cyangwa evidence ibimenyetso bigaragaza ibyaha by'intambara barabifite, bishobora kubahama. Ni ukuvuga ngo umushinjacyaha agiye kugenda afate n'abari 11 abafatiye dosiye abarege terorisme, nuko atanga amazina yabo nyaboneka mu batuge matuzanire tubaburanishe terorisme. Cyane cyane ko abatumva ngo mino kwibuka ko terorisme ihanishwa gufunga paka burundu, gufungwa burundu.
Icyaha cy'iterabwoba ubwo se bishatse kuvuga ko nacyo kidasaza?
Yego, ntabwo gisaza. Icyaha cya terorisme nacyo ntabwo gisaza. Yego, ntabwo gifite imyaka ngo nyuma y'imyaka ingire uya igihe cyose bazafatwa bari muri Spain cyangwa bagejeje muri Spain, ni ukuvuga ngo ikindi gihugu kiboherejeyo bahaburana bakaburana ariko terorisme gusa.
Profesori Kamba, ndabashimiye cyane.
Murakoze.